Biali Bitambo.
Audio Records.
Bigambo vya bantu, bimbi, koma weno jendi.